Radio Pulpit, 657 AM.
Shewani muyingiseri wa Radio Pulpit. Ndzi rhandza ku xeweta namuntlha hi vito ra matimba, vito ra Yesu Kreste. Vito ra Yesu Kreste loya feka tlhe ya pfuka. Xikwembu ingaku xi nga hi endla hi tintswalo loko hi ya amahlweni hi vulavula hi rirhandzu ra Xikwembu. Ni ri aka season leyiwani hi le ku vulavuleni hi rirhandzu ra Xikwembu. Sweswi ha vulavule hi marhandzu, tinxaka ta marhandzu ta 4. Number 1, hi vulavule hi agape love, leyi every now and then on these sessions hi vulavulaka hi yona, mara hi va hi karhi hi langutisa na tinxaka tin'wani ta marhandzu. So hi vulavule hi agape love, hi vulavule hi eros love, leri ri nga rirhandzu ra vatekani kumbe vacati. Hi tlhela hi vulavula hi filial love, leyi nga rirhandzu leyi ku nga rirhandzu leri ri khomanisaka maxaka kumbe ri tlhela ri khomanisa na vanghana. Ivi hi vulavula hi rirhandzu leri hi vulavule hi storge love, leri ri khomanisaka vanhu biologically, rirhandzu ra n'wana na papa yena biologically, rirhandzu ra papa ra n'wana na mhani wa yena biologically, ri vitaniwa storge love. Se hi vulavule hi rona na siku rin'wanyana nkarhi lowu wa ha ku hundzaka. Namuntlha hi ya amahlweni introduce rirhandzu, rixaka ra rirhandzu leri vitaniwaka philosia love. Hi ri languta rona, hi ri languta na agape love. Hi karhi hi tiva leswaku hi vulavula hi agape love as the overall love of them all. Hi vulavula hi agape love as rirhandzu leri ri nga rona, rirhandzu leri kulukumba, rirhandzu leri ri nga ri kulukumba, rirhandzu ra Xikwembu. And hi mhaka ya rirhandzu rero hi hlayile aka 1 Corinthians chapter number 13, verse number 4-7. Laha Bibele yi vulavulaka hileswaku rirhandzu ra Xikwembu rirhandzu ra Xikwembu ra tiyisela, rirhandzu ra Xikwembu ri tele vunene, ri tele nsovo, ri tele tintswalo. Hi vulavule hi swona sweswo. Namuntlha hi vulavula hi philosia love and agape love. And we want to see, hi lava ku vona leswaku xana agape love yi angarhela njhani kumbexana yi vukara njhani rirhandzu leri vitaniwaka philosia love. Loko hi vulavula hi philosia love, muyingiseri, i rirhandzu leri, philosia love is self love. Self love, un'wana u ri vulavula kahle a ku philosia is a love of self. Self love is linked with confidence and self worth and is necessary for a sense of purpose and fitting in. Philosia love i rirhandzu leri vanhu va ti rhandzaka hi rona. I rirhandzu leri endlaka leswaku munhu a va na confidence, a va na ku titshemba. I rirhandzu leri ri endlaka leswaku munhu a kota ku titwela vusiwana hi yexe, a kota ku ti rivalela. Hikuva vanhu vo tala va swi kota ku rivalela vanhu van'wanyana, mara vona a va swi koti ku ti rivalela. Va swi kota ku rivalela vanhu van'wana kambe vona va tsandzeka ku ti rivalela. Number 4 of 1 Timothy, 1 Timothy chapter number 4, kusuka aka verse number, actually nilava verse number 12, kamba a hi hlaye ku fika aka number 13, kusuka aka number 11, yiri lerisa ni ku dyondzisa swilo leswi, ku nga vi na loyi a solaka vuntshwa bya wena, kambe boxela vapfumeri entila hi mavulavulele ni mahanyele ya wena hi rirhandzu ni ku pfumela ni ku tenga. Tinyikete ku hlayela vanhu ematsalwa, u khongotela ni ku dyondzisa ni ku ndzi kondzi fika. Verse number 12 yi ri ku nga vi na loyi a solaka vuntshwa bya wena, kungavi na loyi a nyajaka vuntshwa bya wena, kungavi na loyi a ku solaka kumbexana a ku tekela hansi. So this what we read here, it talks about loko munhu a ti tekela hansi, loko munhu a ti nyaja, swi komba leswaku philousia love a yi strong aka yena, a yi strong aka yena kumbexana a yi na matimba aka yena. Hikuva loko yi ri na matimba ka yena, u ta kota leswaku a nga ti nyaji, u ta kota leswaku a nga ti tekeli hansi, u ta kota leswaku hi ku ya hi vhese leyiwani ngo u nga pfumeleli vanhu va ku kandziyela va ku tekela hansi, i nga pfumeleli vanhu, don't let people despise yourself, u nga pfumeleli munhu na wun'we a sola loyi a solaka vuntshwa bya wena. Kambe philousia love na yi rhandza hi mhaka ya leswaku yi kota leswaku munhu yena hi yexe a titwela vusiwana, yi kota leswaku munhu yena hi yexo loko a twa ingaku vanhu a va n'wi rhandi yena a ti rhandza, loko a twa ingaku a ku na loyi a n'wi tekanga a pfa n'wi humesa nyana va ku swakudeni, a yena hi yexe a ti humesa a famba a ya tshama a ka restaurant a da hi yexo. Philousia love yi endla tano, yi endla sweswo, yi endla leswaku munhu a ti rhandza, yi endla leswaku munhu a ti rhandza, a hlamba, a basa, a tola switolotolani swa ku ti sasekisa, a mbala mpahla, na loko a xava mpahla leyi yi n'wi ringanaka kahle, mpahla ya kahle leyo saseka, yi tlhela yi n'wi sasekela. Yi endla leswaku philousia love yi endla leswaku munhu a ti rhandza. Na wena muyingiseri, ni lava leswaku this rixaka leri rirhandzu leri u va na rona leswaku ri kota ku ku phikapa, ri kota ku ku phikapa. Xikwembu swi ku katekise tanihiloko agape love yi ri yona rixaka ra rirhandzu leri ri nga na matimba. Xikwembu swi ku katekise swi ku endla hi tintswalo.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Did you know you can order your favorite Radio Pulpit programs on CD so that you can listen to them whenever you like? Contact our friendly client services department now to place your order. You will find them on 012-334-1200, 657 AM, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.